Mbahaye ikaze ku ijwi rya Amerika mu kiganiro muri Isanga. Uyu munsi na Gasaro Kaburaga, igice cya kabiri, muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mu kiganiro cy'uyu munsi, Agasaro Kaburaga, dukomeje gahunda yo gutanga umuganda mu gufasha imiryango y'Abanyarwanda kubona ababo baburanye, ku buryo byahungabanyije abavukanye n'imiryango yose. Turabafasha kumenya uko abana bavanwaga mu Rwanda bagahabwa ababyeyi babarera mu Bubiligi. Ni mu rwego rw'abana dushakisha bamaze imyaka irenga 30 bahageze. Abenshi mu bana bakuye mu Rwanda mu myaka ya za 90 nk'uko twabivuze ubushize, babifashijwemo n'umubirigi nyakwigendera Georges Serisha.
Ni se komisa yashinze les Eritrines kuko hagomba kuba institution mu gihugu. Ni se c'était les Eritrines rero.
Marie Aimable Umurerwa wari ushinzwe imibereho myiza muri iryo shyirahamwe Les Eritrines n'umutumire wacu. Nyuma y'ikiganiro twahitishije ku cyumweru gishize, abacyumvise badusabye kubafasha kubona abana babo baburanye.
Rwose turi aho ngaho bakibwiye ko ari muri Belgique bamujyana. Niyo mpamvu nakomeje numva ko n'ubundi yaba mu Bubiligi. Irakomeza byinshiramo mu mutwe na n'uyu munsi mbese Agasaro Kaburaga rwose ya
Anaclete Hitayezu waburanye n'umwana yareraga wagiye mu Bubiligi mu mwaka w'igihumbi 1992. Hari n'abandi bana baburiwe irengero mu mwaka w'igihumbi 1994. Ababyeyi babo ntibaracika intege, nabo bitabaje Ijwi rya Amerika.
Abana mu by'ukuri jenoside yabaye ntari mu Rwanda, nari maze icyumweru n'iminsi nk'itatu nje mu Bubiligi. Ubwo rero kubera ko hari ibiruhuko bya Pasika, abana nabohereje mu Mayaga muri komine Ntyazo, hari Centre de Sante musaza wanjye Theodore Mutabazi yakoragamo. Twari twasezeranye ko ibiruhuko nibirangira ko jye nashakaga kumara ukwezi mu Bubiligi azafata konje akabajyana i Kigali bagasubira mu ishuri. Ntabwo rero jenoside yabaye turi kumwe mu by'ukuri baheruka mbere yayo.
Beatrice Mukamurindwa umaze imyaka 27 ashakisha abana be. Mu mpera z'iki kiganiro ndabasaba kuza kumfasha kwakira uwitwa Marceline Kamunazi. Tumaze amezi hafi atatu dushakisha umaze imyaka 29 atandukanye n'ababyeyi be, dore ubutumwa yampaye ngo nzabumuhere ababyeyi be.
Je suis fière et honorée de faire partie de cette famille.
Agasaro Kaburaga ni ikiganiro gishamikiye kuri muri Isanga ku Ijwi rya Amerika.
Agasaro Kaburaga.
Agasaro Kaburaga.
Mukomeje kumva Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC na Gasaro Kaburaga. Kubatangiye mudukurikira mu kiganiro cy'ubushize, ndetse namwe mutangiye kudukurikira uyu munsi, twibukanye ubutumwa bw'uwitwa Thierry Hitimana na Festo Gatarabibwa batwandikiye bari mu Rwanda. Banditse badusaba ko twabafasha gushaka Lucie Ingabire, ni mushiki wa Thierry Hitimana na Marceline Kamunazi, umukobwa wa Festo Gatarabibwa. Mwarabyumvise mu kiganiro cyo ku cyumweru gishize, aba bashakisha abana bose bavuze ko abana bahawe uwari ushinzwe imibereho myiza y'abana muri Home de la Vierge des Pauvres i Gatagara, Marie Aimable Umurerwa. Mu bushakashatsi Ijwi rya Amerika ryakoze, twasanze hariho ishyirahamwe ryitwa les Érythrines ryari rifite icyicaro ikibungo hakaba les Érythrines Sake gigeze no kugira amashami muri Zaire rikorera icyangugu ryitwa les Érythrines Rushizi ndetse no mu Burundi rikitwa les Érythrines Muha ariko nkuko nabibabwiye turibanda ku Rwanda iryo shyira hamwe ryashinzwe n'umubirigi witwaga Georges Sedice Marie Aimable Umurerwa yarigeze mate dore uko yabinsobanuriye
Georges Sedice nari nsanzwe muzi yari umugabo nsanzwe nzi mu bubirigi ino ashaka abana afite l'envie ou le besoin d'aider abana bamugaye amaboko
yashakaga abana bafite umuga ku maboko kugira ngo abafashe
parce que n'umugore we niko ameze akabona ko abantu bafite beaucoup de problèmes
bafite ibibazo byinshi
nuko byatangiye tuti aba igatagara ntabwo bamba biyokipa amaboko biyokipa abantu bafite amaguru kimwe nkuko nk'abari bafite handicap mentale bajyaga zaririma ariko abamaboko nta hantu bari bari voilà avuga ati iyi ni dossier qui m'intéresse parce que je suis concerné c'est que ça
none se Georges Sedice mamufashaga mute kugira ngo ashobore kubona abo bana bamugaye amabuko hirya no hino mu gihugu
nuko abenshi bazaga nk'igatagara baje gushaka aid uri igatagara nta bushobozi bafite bwo kubaha appareillage cyangwa kubeduka autrement kubera nari umusosiyali dosiye zose zanyuraga imbere ababyeyi banyuraga imbere dubinge nashoboraga kumenya uyu mugaya ha nabibona nkababaza rero nkababaza ababyeyi voilà cyangwa aba presenta service nkabwi hari ibi nibi bishoboka mumeze mute situ bakemera Sedice akavuga ati jyewe nzabajyana nzabashakira kwiga bose bavugaga ko bagomba kwiga dahera baziga iyo bamara kwiga bagire rero 18 ans après le 18 ans umwana afite uburenganzira bwose bwo gushaka la famille biologique cyangwa se abashaki murabyemeye cyangwa ntimubyemeye voilà iya vene irindi ubyite itegeko cyangwa ntago nize droit nuko umubyeyi atarafite uburenganzira bwo kwintervena dans la famille adoptive keretse la famille adoptive musabye kubikora mais jusqu'à 18 ans majeur l'âge majeur umwana yarafite ubwo burenganzira n'ababyeyi bari bafite uburenganzira bwo kumubwira ibi nibi ese dans ce sens là ko ariho nk'ababyeyi abana batangiye adolescence nibwo kenshi batangira kwibaza ndi hehe ababyeyi benshi batangiye icyo gihe bagashakisha ababyeyi babo bwite kwa
ariko icyo gihe u Rwanda rwari igihugu gifite amategeko rugenderaho cyane cyane amategeko arengera abana ni ikihe kigo uwo mubirigi Georges Sedice yakoreragamo ndashaka kuvuga cadre legal ni ikihe kintu cyemewe n'amategeko yakoreragamo kimufasha gufata abana b'u Rwanda akabajyana kubareresha mu bubirigi
byagombaga guhera kuri base la base c'était la commune muri komine bakareba iyo situation bamara kubyakta je veux dire c'est acte sinza amateri bagomba gukoresha bakajya muri ministere je ne sais plus qui est ministere n'avait intérieur n'avait je ne sais plus aho ngaho medinye kako yabimenya plus que moi bakatanga dossier hakaba zankete hakaba tututututu
ibyo by'amategeko nza bibaza mediatrice niwe namuha nzakomeza kuganira nawe ariko muri aka kanya ndagira ngo umbwire Georges Sedice afite uwuhe muryango umwemerera gufata abo bana
ni c'est comme ça yashinze les Érythrines kuko hagomba kuba une institution mu gihugu c'était les Érythrines rero
les Érythrines yari ifite icyicaro mu Bubiligi no mu Rwanda
yari ifite icyicaro plutôt mu Rwanda Mubirigi yakoranaga na SOS Emmanuel je pense ko yitwaga
ibyo ndabishimye ubwo rero kugira ngo ashinge les Érythrines yarabitabaje na ujyamo uba umwe mu banyamuryango nibyo
oui tout à fait
urakoze birumvikanye wari umunyamuryango w'icyo kigo les eritrine cyajyanaga abana mu Bubiligi kubashakira ababyeyi babarera banambwiye kandi ko ari umusosiyale igatagara ariko se muri icyo kigo les eritrine huwakoraga iki wari ushinzwe iki
nari umusosiyale wabo c'est-à-dire ko nige wevare bagara situation de la famille niba hariho abana babaga bafite uko bariho umwana yaragiye mu ishuri umwana afite uko abaho mu rugo nta mpamvu nimwe wamuvana wa muderasi na mu rugo hakabaho abandi rero badafite epfo na ruguru ariko hariho nk'abana benshi bari benshi cyane b'utuboko cyangwa izindi handikape nazi ariko bafite ababyeyi ikisa n'okipe aho ngaho ntabwo wamufata ntiwamuderasina
dufate urugero rwa Kamunazi Marceline tumaze iminsi dushakisha niba waragiye iwabo wahereye kuki kugira ngo wemeze ko agomba kuvanwa mu muryango we agahabwa abandi babyeyi bamurera
voilà aho niho ndi kukubwira nti il faut que mes souvenirs reviennent
ntabwo byibuka
umubyeyi bamaze kumenya ko hari icyo ngicyo je cyangwa yenda ndi kuri biro umuntu akazi jewe je parle de l'association kubera ko gatangari dafite indi solution iyo nagira mfate nkande mbesera Marcelina simwibuka cyane nafata nkande
uwo mwana ni uwo mwana wari umugaye gusa
ntabwo nibuka neza nyine ngo byagenze gutya ndumva we ari mu baje association imaze gukura d'ailleurs donc je saurais pas trop dire mais l'essentiel nuko umubyeyi ou bien yabaga yabimenye par les autres ou bien yaje kuri sosiyale gushaka imfashanyo ou bien yagize gute ngiye nkabimenye nabimenye rero je faisais mes enquêtes à moi et je voyais les parents c'est une réalité tukareba igishoboka bamara kubona bati nibyo umwana yaza cyangwa niturishaka cyangwa nitugira gute ok iyo yabyemeye rero ifari ya solimare yarakomine bakajya kuri komine situ komine na komine igakora nyete zayo ubu buzima bw'uwo mwana mu rugo komine ikazakita birashoboka yamara kuba agite icyo gipapuro cya komine bakakijyana muri ministeri ndibaza ko ari ministeri de l'interieur ça je sais vraiment plus sûr ibyo byose byabimaze kurangira abana bakademenaje de chez eux bakajya muri eritrine bamara kugera muri eritrine serisi agatangira na OCOS Emmanuel ngiye kwita ndumva ariko yitwaga rero Emmanuel ikavuga ati nge mfite famille cyangwa sinzifite babona famille zizaba dokta icyo gihe nibwo ba abana bagendaga niyo mpamvu hariho abasigaraga igihe kirekire parce que ntaba famille bari bafite voilà c'est que ça ariko dosiye zose kugira ngo bave mu Rwanda dosiye yina hangaha yagomba kuba deja acte ino mu Bubiligi kwa ndumva ari uko byagendaga
hari imiryango waba waragiye gusura umbabarire ndabikubaza kubera ko ari nyakugendera ariko hari imiryango waba waragiye gusura uri kumwe n'umufasha wawe
justement niyo mpamvu nkubwiye ndumva ntibuka neza ahantu naba naragiye mu rugo kereka ku mayaga ku muntu witwa Gastratoni
ariko wari umbwiye ko wowe ubwawe wigiraga mu miryango ukajya gukura nketi ukareba uko iyo miryango ibayeho
ibyo ngira ngo nkubwire nti hari famiye zazaga izi bimuga bose ugakora interview ukabona rehansa nyuma z'ukuri cyangwa se ugasanga siz'ukuri ukazajya a domicile babyitaga visite a domicile d'ailleurs voilà ukajyayo ariko hari ibindi byarangiraga sur le champ
none se watandukanyaga gute akazi kawe nk'umusosiyali wa Gatagara n'akazi kawe nk'umusosiyali wa les eritrine
nuko se c'est pas les mêmes cas c'est pas les mêmes situations tout simplement
muri make wari ufite ahantu habiri ukora hatandukanye
atandukanye nk'umwana w'ikimuga cy'amaguru ababyeyi baramuzanaga bakeneye kubagwa akeneye ejo nzipfa kwa akeneye aparisiyaje ibyo nashoboraga kuvuga nti ok uyu nguyu Gatagara iramufite aba baganga bose basuzumye bakoze tout le babyita ngo kiri tout le checking kwa ndavuga ati umuntu ni uwa Gatagara yabari wa gatagara ushobora gusubirayo directement akazabaza byabaga ibyo yabari wa gatagara bagomba guhita bafata directement byabaga ibyo abo bana bandi rero nindi vole yagiye mu kazi nari mfite ariko katara akagatagara
None mwemezaga mute umwana ugomba gushakirwa umubyeyi mu mahanga mwabikoreraga mu kanama muhuriyemo byemezwaga n'umuntu ku giti cye nka George Sirishi byagendaga gute
Donc iyo komite imubwira hari Sirishi sinzi n'undi muntu nebari rukamba padiri donc hari abantu bo mu Rwanda Domedi nabose koko umugabo wanjye ari orthopediste nanje na Sirisi ndumva ari umupadiri n'umubikira n'umudomande plus le nom njyewe nkavuga indi dore umwana kamunazi je prends kamunazi amugaye atya ameze atya ababyeyi bameze gutya la situation mu rugo imeze ite papa ndabona ari kandida ari adoption tukazakora inama bakavuga bati ibi nibi se wo concret cyangwa se pas wo concret cyangwa se a mérite beaucoup d'attention idosi ikagatrena ikamerita attention kugeza igihe izemererwa cyangwa ntiyemerwe
uriya musaza se wa Kamunazi Marceline namubajije impamvu yaretse umwana we kugira ngo ajye Burayi ariko we yambwiye ko yaje gatagara agira ngo umwana we aguma aho ngaho ahige umwuga wazamugirira akamaro mbese reka nkubaze ababyeyi babahaga abana hari impapuro babasinyiraga mufite ku buryo umuntu yazibona
absolument sasa ntabwo umwana ashobora kurira ntibishoboka rwose c'est impossible na nyangoma nitungiye mu rugo akahamara imyaka itatu ari wanjye mu rugo ifare absolument resinye ko nyina yari yarapfuye ise atazwi uwo mbwabahatse ne wagiye gusinya kuri komine bawe sino ntabwo byakundaga ntabwo ministeri yari yashoboraga kwemera ko umwana abona le document c'est impossible
icyo gihe burugumesitiri niwe wemezaga ko umwana agenda
niwe wa mbere ni harya n'ishingiro sinzi the base wibanze sasa ntabwo umwana yashoboraga kugenda
none amaraporo ibyo bitaga raporo sociale zose zakurwaga nawe cyangwa se harundi bazikoraga
ni nge wazikoraga
nta raporo sociale nimwe yasohotse atari wowe wayisinye
ntayo
mediatrice niwe namuha ntiyacyo asinye nta cyemezo cyabe nako kageni raporo sociale George Sirisi yigeze ashyiraho umukono
ntabwo byakunda ntabwo komini yashoboraga kumwemerera
uti komini ntiyashoboraga kumwemerera
No.
Marie Aimable umurerwa urushinzwe imibereho myiza mwishyirahamwe les Érythrines niba hari amaraporo atashyizeho umukono byashobotse bite byagize izihe ngaruka ku bana warushinzwe amategeko we yakoze iki kugira ngo uburenganzira bw'abo bana bwubahirizwe tuzabireba mu biganiro bitaha
Agasaro Kaburaga
Mukomeje kumva ijwi rya Amerika mu kiganiro cyo ku cyumweru gishize mwumvise Maître Médiatrice niwe namuha ubu utuye mu Bubiligi aho yavugaga ko yagiye ubugira kabiri ibyumba agiye kuburana mu nkiko kugira ngo abana bave mu Rwanda mu buryo bwemejwe n'amategeko yabikoreraga mu ishyirahamwe des Érythrines yarabereye umunyamuryango
Harumwe numva cyangwa babiri numva twagiye ibyumba urabona se imyaka 26 irenga sinakubwira ngo ninde ariko ndumva hari umwe cyangwa babiri twagiye ibyumba icyo gihe ubutegetsi bwaho bwibanze bwarakoraga
hari bamwe batanze abana babo muri icyo gihe turi mu mwaka w'1992 mu Rwanda ni gihe kandi icyahoze ari prefecture ya Byumba cyari cyugarijwe n'intambara barwanyi b'umutwe wa FPR inkotanyi zari zaragabye kuri leta y'u Rwanda y'icyo gihe hari abanyabyumba benshi bari baravuye mu byabo baba mu nkambi z'impunzi muri iyo prefecture abantu nk'uko navugaga baraga bamwe mu bari bamaze kumva metre niwe namuha mu kiganiro cy'ubushize bahamagaye ijwi rya Amerika bashakisha abana babo ndakira Anaclet Hitayezu arutuye mu cyahoze ari komini Kinyami ubu ni mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda ikaze ku ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane byamaze n'ikishimo y'Imana.
Witabaje ijwi rya Amerika kugira ngo tugufashe gushaka umwana wawe wabuze, tugire muri makeya uwo mwana mwatandukanye ryari?
Twatandukanye muri 1992.
Byagenze gute kugira ngo mutandukane? Niki cyabatandukanyije?
Twari twarajyanye kumureresha mu kigo cy'imfubyi muri Rusurina yo kuri sosiyare. Kuri kuri sosiyare y'ibyumba. Hanyuma baza kuvuga ko batuboneye umutare wo kumufata. Hanyuma tujyana gushaka ibyangombwa kuri komine Kinyama. Twajyanye n'ahandi biranga. Twajyanye kuri komine Kibari biranga. Tujyana yewe no ku rukiko rw'iremezo biranga. Hanyuma kubera abo babikira Nyakamwe twami bigeze kuba umuprofeseri hariya muri sosiyare. Kugera twari baziranye kimwe Nyakamwe Antoine bahita batujyanayo abariho byoroha kubona ibyo byangombwa bye.
Uwo Nyakamwe Antoine yari muntu ki?
Yari burugumesitiri wa komini Kinyama.
Hagarara aho ngaho dusubire inyuma gato. Uwo mwana kugira ngo mujye kumureresha yari umwana wanyu, yari umwana w'undi muntu, niki cyatumye uwo mwana mumufata mukemeza kugira ngo mushake umubarerera?
Uwo mwana ni umwana twari twaratoraguye ahantu bita mu Rukomo. Mu Rukomo haruguru ya sitasiyo ya esansi ihari. Hanyuma tumurera igihe kingana n'imyaka n'igice.
Iyo uvuga ngo mwari mwaramutoraguye, yari wowe n'umugore wawe?
Ni umudamu wanjye wagiye mu Rukomo agiye mu isoko asanga aryamye mu kiraro. Abantu bakoze kumufata nuko aramuterura aramuzana. Twanamujyanye n'ahantu henshi bakaduha n'imfashanyo buhoro buhoro. Ariko kubera ko yari atwite afite undi mwana, ahita abyara n'undi mwana. Tubura uko tumureha tumujyana muri icyo kigo cy'imfubyi.
Icyo kigo cyategekwaga nande?
Cyategekwaga n'umubikira witwaga Feri Gusirene.
Ubwo urashaka kuvuga ko ari muri abo babikira bo muri Notre Dame du Bon Conseil ibyumba?
Niwe wari directrice wabo.
Umwana muramumuha, mumuhaye se yaramwakiriye araba murasinya ahantu mwandika ku mwana mumuhaye, byagenze gute?
Twaramuhaberesheje, ntabwo twari tumubahaye, twari tugiye kuhamureresha. Nk'uko n'ubundi bari basanzwe barera n'abandi bana, hari abandi bana baharirizwaga. Hanyuma umwana umwe yamaze igihe kirekire, kuko hasize amezi abiri, baza kudufata batubwira ngo babonye umuterankunga wamutwara akamujyana.
Baza kubafata, abo ni bande baje kubafata?
Abo babikira, abo batwikira.
Babafashe babajyanye he? Babajyanye ibyumba ku ishuri, babajyanye mu gipadiri, babajyanye kuri komini, babajyanye he?
Batujyanye kuri komini.
Aha. Aho kuri komini mwahakoze iki? Mwahuye nande? Niki cyakozwe?
Batujyanye kuri komini ya Kibari. Kuri komini Kibari badutegeka ko tugomba kumanza gusezerana. Hanyuma bamuduhayeho n'amafaranga n'igihumbi 500 ya kera cyo gukoresha ibyangombwa. Mu gihe turi kubikoresha ubwo kuri komini Kibari bari babyanze, bavuga tumanze dusezerane. Hanyuma umudamu wanjye akaba yarakomokaga muri Kinyami. Hanyuma mu gihe turi kwimuza amafishi ye kugira ngo dusezeranire muri Kibari, abo babikira baragaruka baravuga ngo biri gutinda. Batujyana kwa Nyakamwe aho ngaho atwami wari burugumesitiri wa komini Kinyami.
Kubera ko yari yarigishije mu ishuri ryabo bari baziranye?
yari umuprofeseri waho bari baziranye.
Yabafashije ate kugira ngo umwana agende, n'uruhe ruhare yagize?
Yaduhaye ibyo byemezo bya atestasiyo bituma umwana ava mu Rwanda akajya mu kindi gihugu.
None se ko mutasezeranye umwana yagiye yanditse kubahe babyeyi, ni mwebwe, ni wowe Anakreti Hitayezu yari yanditseho? Yanditswe kuri nde?
Yanditswe kuri leta, kuri burugumesitiri
Antoine Nyakamwe.
Twebwe turabishingiza. Inyandiko ntabwo baduhaye, bavuze ngo ntizari kugendana nabo. Hanyuma bivuye aho ngaho twagiye kuri perefegitire ishinzwe imibereho myiza y'abaturage, abatumaho abo babikira. Abo babikira twari twagiranye amasezerano, twagiyeyo no kugira ngo badufotore hamwe n'amafoto yacu aho ngaho. Intambara ihita itera muri 92, abantu barahunga bukire, nabo bandikira bahungira i Kigali icyo gihe. Nuko ntitwongera kubonana kuvugwa.
Mbwira Emmanuel Uwimana, hari ubumuga bwihariye yari afite cyangwa se yari umwana uteye nk'abandi umeze neza?
Yewe yari umwana w'ubwoko, natwe mwashinze abiri twari tumubahaye, twari dushatse hari no kuba twamwigabiza, nuko bahita bamujyana vuba vuba. Yari mwiza ku buryo bwose.
None nyuma y'imyaka yose nubwo bwose nibwira ko wagerageje no kumushakira n'ahandi, kubera iki wahisemo kwegera Ijwi rya Amerika kugira ngo rigufashe?
Maze kumva ikiganiro mwagiranye n'umudamu ngo wari umuntu ushinzwe gukora ibyangombwa, yari mu metere hari.
Ni metere mediatrice niwe namuha?
Niwe namuha. Yavuze ko ari abana babiri b'ibyumba ngo yarokaranje gukorera gushakira ibyangombwa. Reka ko byabaye ubwo buryo abana ntari washakisha gutyo, wenda n'iwacu yaba arimo, kuko twahoraga tubisaba Imana ngo turebe ko yagira icyo yatwereka.
Ariko se abo babikira bamujyana, bigeze bababwira ko bamujyanye mu Bubiligi?
Rwose turi aho ngaho batubwiye ko ari muri Belgique bamujyanye. Niyo mpamvu nakomeje numva ko n'ubundi yaba mu Bubiligi, ngakomeza mbyishyiramo mu mutwe. Na n'uyu munsi mbese agasaro kabonetse rwose.
Tuzakomeza tugashake ndetse nabumva Ijwi ry'Amerika ba dufashe dushake ako gasaro kaburaga. Emmanuel Uwimana wavuye mu Rwanda muri 92, abifashijwemo n'ababikira bo mu kigo Notre Dame du Bon Conseil kibyumba. Nubwo bwose yavuye mu Rwanda akiri muto, yakaba ashobora kuba atavuga ikinyarwanda, fata aka kanya umubwire iki kuri ku mutima abatuye mu Bubiligi bumva Ijwi rya Amerika, nibabwumva ndahamya ko bazabumugezaho.
Rwanda Uwimana, rwose turagukeneye, turashaka kumva niba ukiriho, uburyo uriho, turashaka kumenya amakuru yawe rwose. Mwana wanjye, ndagira ngo Imana itume rwose tubona uko twavugana nawe, itumubonye twahezerwa, tukanezerwa cyane, tugashima Imana.
Anakreti Hitayezu, urakoze cyane kuba waje udusanga ukatwitabaza, utwizeye, kano kanya waduhaye ni ingirakamaro.
Urakoze cyane, Imana ibahe umugisha cyane.
Agasaro Kaburaga.
Bamwe mu bana babaga mu kigo cy'ishyirahamwe Les Eritrines cyari mu cyahoze ari Komini Sake, mu cyahoze ari Prefecture ya Kibungo, ubu ni mu karere ka Ngoma, intara y'Uburasirazuba bw'u Rwanda, bahavanywe ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa kane umwaka w'1994 n'abasirikare b'Ababiligi bageze i Buruseli mu gitondo ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa kane 1994 babo bana harimo Lucy Ingabire bitaga madamu tumaze amezi dushakisha abari mu Bubiligi mwumva ijwi rya Amerika niba haruzaho Lucy Ingabire aherereye azatwongerere amakuru kuyo dufite tumuhuze vuba na musaza we Thierry Hitimana tugumye gato mu mwaka wa 1994 muri uwo mwaka wa 1994 kuva mu kwezi kwa kane abana benshi batandukanye n'ababyeyi muri aka kanya ndakira Beatrice Mukamurindwa mu minsi umunana zaba yujuje imyaka 27 atandukanye n'ibibondo bye nawe yitabaje ijwi rya Amerika tumuhaye ikaze
urakoze Venuse nanjye ndagushimiye kwemera kumfasha gushakisha abana kuko ni urugendo maze mwigihe kandi rutoroshye nk'uko ubizi abana mu by'ukuri Jenoside igihe yabaye ntari mu Rwanda nari maze icyumweru n'iminsi nk'itatu nje mu Bubiligi ubwo rero kubera ko hari ibiruhuko bya Pasika abana nabohereje mu Mayaga muri komine Ntyazo hari Centre de Santé musaza wanjye Theodore Mutabazi yakoragamo twari twasezeranye ko ibiruhuko nibirangira ko nge nashakaga kumara ukwezi mu Bubiligi azafata konje akabajyana I Kigali bagasubira mu ishuri ntabwo rero Jenoside yabaye turi kumwe mu by'ukuri baheruka mbere yayo
none se muri uko kwezi kwa kane wigeze ugerageza guhamagara kugira ngo umenye aho bashobora kuba baherereye
twaragerageje uko dushoboye kose turahamagara twabanje guhamagara mu baturanyi Kigali dushaka umuntu twatuma kuko kuniyenze nta telefone zari ziriyo nako nimenye igituranyi hose no mu mujyi ahubwo ariko bose babaga bazifite batubwira ko ibintu bikomeye rwose nta muntu ushobora kubasha kugerayo tugerageza gushakisha abantu bari bifite bo muri kariya gace bahafite nk'amazungu twumve niba hari amatelefone baba bafiteyo biratunanira asigaye turavuga tutereka dutegereze nta kundi nta nkuru twabashije kumenya mu kwezi kwa kane
inyuma yaho se mwigeze hari ikintu mumenya cy'ukuntu yaba musaza wawe yaba nabo bana bari wamusigiye niba barashoboye kuva ku Ruyenzi naho bagiye bagana bahunga
nyuma yaho ubwo nyine twategereje ko Jenoside irangira umugabo wanjye rero yahise ajya mu Rwanda kureba uko byagenze kubera ko ngewe viza yanjye yari yarangiye kandi nta gahunda nari mfite numvaga ntashaka gusubira mu Rwanda iyo ngenda sinari kubasha kugaruka ubwo rero kubera ko yari afite viza y'ubunyeshuri yagiyeyo arashakisha abura amakuru n'amakeya yamenya sibye kubwo nyine utabonye nyine ntawahari gusa umwana yabashije kubona n'uwa musaza wanjye musaza wanjye nawe yari afite abana batatu ariko bato ku banjye uwabonetse rero ni umuto cyane wari ufite amezi 18 mu kwa kane 1994 yaramubonye aranamuzana abandi bose kugeza ubu twarashakishije narashakishije narabajije nta muntu urambwira ngo barapfuye nta muntu urambwira ngo bariho nuko mpera mu kera gati gutya
mfata aka kanya ubwire abumva ijwi rya Amerika umwirondoro w'abana bawe ntihabura ubumva akabamenya nabo bakwiyumva bakamenya kubashaka abana bawe bitwaga gute
umuhungu niwe wari imfura ni Mudacumura Alain Flavien yari afite agasirino ka Picu niko abenshi bazi mabo twabanaga I Kigali yari hafi kugira imyaka 13 uwamukurikiraga ngwino ndere Aline yari hafi nawe kugira imyaka 11 umuto wa se Rwagasana Nade we yari amaze kuzuza imyaka 9 akaba ariko n'abanisengeneza abanjye ndongo abana ba Theodore Mutabazi nabo tutamenya amaherezo yabo mukuru yari afite imyaka 8 Uwineza Alice yaravutse mu kwa kabiri 1988 umuto umuhoza Mutabazi Marie Noel bitaga ku bwayo yeka ko nariho niryo ryonyine yabazi kuko ayandi ntayamuhamagaraga aramaze kugira imyaka 3
agasaro kaburaga
wambwiraga mu kanya yuko se w'abana agiye mu Rwanda kubashaka kabona nakamwe kari kashoboye kurokoka amakuru umugabo wawe yakubwiye n'ayahe
mukuru yambwiye nuko bari bageze aho bajya mu cyanya cy'inka muri za risonga hanyuma rero baza guhunga bagana ku Burundi. Ariko mu guhunga nta mbese baha abo yabashije kubonana nabo bamubwiraga ko Theodore baramubonaga ari kumwe n'abana harimo n'abakuru byagaragaraga ko bose atarabe, ariko nta igihe cyo guhunga kigeze babaye nk'abacitse mu gikuba. Nta wamenye ngo uyu nguyu yanyuze iyi nzira, uyu nguyu yanyuze iyi nzira, usibye ko abenshi ababasha baganaga muri za komine Muyaga, ni ukuvuga baciye mu kibaya cya Kikiri. Kiri ni ahantu hahingwaga umuceri, hari benshi bahazi. Bakomeza muri iyo misozi baza gutunguka za Mbogo, za Ramba, mbese muri komine Muyaga. Ndetse ariko inzira yabaye iyo ngiyo, usibye ko burya abantu benshi iyo bahunga ntabwo uba yatekereza umwe anyuraho undi akanyuraho undi akanyuraha. Nibaza ko hari n'abaho muri icyo giturage bahagumye, ntabwo nzi neza gusitine rero umuntu yafata niyo ngiyo igana komine Muyaga ya kera, abamutse barusukiye muri Ntega.
Ku buryo wigeze unyarukira mu Burundi gushakisha kugira ngo urebe niba hatari umubyeyi waba warabakiriye hakurya iyo ngiyo?
Ntabwo njye nagiyeyo, ariko hari mubyara wanjye wigeze kujyayo ajyanye n'undi muneve jenoside ikirangira, barajya mu nkambi barashakisha, nta muntu babashije kubona, nta n'amakuru yanjye babashije kubona, ariko bari bagiyeyo.
Hari indi miryango itanga ubufasha wigeze witabaza muri iki gihe cyose kugira ngo igufashe gushaka ababana?
Nicyo kintu cya mbere umuntu akora. Umugabo wanjye mbere yo kuva mu Rwanda yari yakoresheje, yari yagiye kwiyandikisha muri Croix Rouge nyine ashakisha y'i Kigali, hanyuma na hano nanjye narabikoze muri Croix Rouge ya hano. Ariko sinzi, ntabwo nshaka kubatera, ariko ntabwo nzi uko babigenza, kuko ntibahakanira umuntu, ntibamubwira bati twababonye aha n'aha. Nyuma yaho, nyuma y'igihe, umuntu yarambwiye ati komeza ugende ubaze ubaze aho bigeze. Ndagenda nsanga birasa nkaho nta n'amadosiye ahari bagifite, bakakubwira ngo ngira wandike ngiye muri serivisi ya tracing. Barambwira ngo abantu batazi ngo aho bari ngo nyuma ya 96 ngo abo ntibabashaka, ngo nta bushobozi bafite bwo kubabona. Hari ikindi gihe nagiye i Burundi, ariko nyuma cyane, kuko abantu bari bambwiye batujye hariya kwa Magi, barahise agana kuri Tanzania. Batafite ukuntu akorana n'uturere twinshi, hari abana bavuye mu Rwanda nawe aba yarakiriye. Iyo gihe ndi Bujumbura, nafatiyeho umwanya njya ibyitwa IRC, njyayo rero ndangoresha banyakira neza rwose. Nari noherejwe n'umuntu wo muri HCR i Burundi, Jumbura. Bafata amakuru yose, nuzuza impapuro zose, noneho bati rwose tuzagushakira igisubizo muri Tanzania, dufiteyo amashami hehe, dufiteyo amashami kandi nibyo koko. Ndategereza ko bazanyandikira, bazagera bigeze aho ndandikira, ntibasubiza ndatelefona. Icyo telefone zarahendaga cyane, WhatsApp yoroheje ibintu. Nuko barambwira ngo nzongere ngo mbyuzuze ngo mbibahe ngo dokima baraye ngo dosiye barayibuze. Numva nyine ndavuga se umuntu yakubwira ngo yabuze dosiye nk'iyo ngiyo, ni nk'abahungu ruti ngusigiye abana banjye ubampishire, wagaruka akakubwira ati sinamenye uko byagenze. Nageze numva ko ntabwo nabuseriye babishyiramo, ndabyihorera. Ariko cyane cyane Kigali cyanjyanye i Burundi, hamya twari nari nabonye hano mu gitaramo nari nakoresheje cy'umurundikazi wakoze mu nkambi muri Tanzania. Noneho arambwira ati igihe cyo kuhunguka, ati byo rwose ni ibintu nihagarariyeho. Ati deja mu nkambi imiryango yafataga abana ikabiyandikishaho, bakaba batanu batandatu bitwa ko ari ababa, ariko mu by'ukuri nko kugira ngo babashe kubona iposho rihagije bajya gutaha, bakakomeza nanone bakabaha impamba ingana n'uko umuryango ungana ngo bagera ku mipaka, bakaba bamaze kurengaho babaha ibyo bagomba kubaha ngo bakababwira bati mugende ntacyo dupfana namwe twabanaga gutyo gusa ariko nta kintu dupfana nyine ukumva nk'umubyeyi ugahita wibaza ati enda harimo umwana wanjye harimo umuturanyi harimo umuvandimwe ukibaza rero kubwo ngubwo aho ku mipaka hose hanyanyagiye utwo twana twirirwa tuzerera twitwa twa mayibobo kandi byose byarateye n'abari babakiriye numvaga nshaka kumenya niba nk'iyo HCR nk'iyo ILC batakora ikintu ku buryo nibura bagerageza kumenya imiryango yavuye mu nkambi bari binjiye ari bangahe bakareba noneho bari kumwe ari bangahe bamenye nibura abari aho ngaho bangara kuko usanga henshi bambaza ngo ese ngo ukeka ko muri bangahe ari muri icyo kibazo ese ukeka ko ibiki biki
Agasaro Kaburaga
unyemerere nkubaze wagiye hirya no hino ushakisha abana bawe wifashishije imiryango mpuzamahanga inyuranye nk'uko avugaga mu kanya ariko simbwira kubera iki wahisemo noneho kuza ku ijwi rya Amerika niki wizera ko tuzagufasha kurusha abandi
nukuvuga ngo ubundi nanjye nakomezaga kuvuga hose nagiye ngenda nahavanaga nk'umwanzuro ko ingo ziri nk'uko nabivugaga kuri iyo mipaka y'i Burundi ndetse no muri Congo ubwo nagiyeyo nahavanye ubuhamya yuko hari abana b'abanyarwanda bari mu ngo hafi ingo za Goma za Masisi zarimwo abana b'abanyarwanda badafite ahantu na hamwe handitse birwa bakora akazi nyine kabonetse kose noneho mu byifuzo cyane abantu bampa ikintu gituma nzenguruka izo ngo zose bampa ikintu gituma nzenguruka iyo misozi yose ariko urumva nubwo nagira ubushobozi bw'amafaranga ndashaka kuvuga ngiye ku giti cyanjye sinabishobora kubera ko nzi ko ijwi rya Amerika ari radiyo yumvikana ahantu hatari hakeya kandi abantu benshi bayitega amatwi cyane cyane iyo mutangije ibiganiro nk'ibi ngibi abantu benshi iyo randevu ntibacika bavuga rero ni rwa rugendo ntabashije gukora n'amaguru ntajyaga no kuzarangiza hari igihe byashoboka Imana ibishatse yuko ijwi rya Amerika ryangerera muri izo ngo zose ufite amakuru akaba yayatse
niba Adine ngwino ndebe akumva niba Nadege Rwagasana akumva niba Alain Flavien mudacumura kumva babwire icyo ushaka kubabwira muri kano kanya niba bakumva
baramutse banyumva icyo nababwira ni ukubona bana banjye rwose aho muri hose mukomeze mukomere sinigeze na rimwe sinzira sinigeze na rimwe ngira ikindi kintu nkora kuva naburana namwe narashakishije nacuritse imisozi ncurura indi na n'ubu ngubu nta bundi buzima nagira ntari kumwe namwe cyangwa ntaramenya amakuru y'uko byabagendekeye rero ubwo ngubwo namwe bishobotse aho mwaba muri hose uko mwaba muri ho kose mubashije kugira umuntu mugana yenda ntibyaborohera ariko mukoresha ubwenge bwose nzi yuko niba atari kubera amahano yabaye n'ingaruka zishobora kubagiraho ubundi nzi ko mwari muzi ubwenge nubwo mwari bato ubwo rero bibondo byanjye rwose ndabinginga kugira ngo niba hari ukiriho arebe uko yatuma arebe uwo yagana arebe uwo yakwinginga kugira ngo tumenye uko ibyanyu byabagendekeye bibaye ngombwa mwashaka uko muvugana n'ijwi rya Amerika cyangwa wabagerezaho ubutumwa hari amahirwe menshi yuko abantu benshi bumva ijwi rya Amerika hataburamo n'umwe wemera kubafasha kubasha kugezayo ubutumwa bwanyu
Madame Beatrice Mukamuri ndwa ndagushimiye cyane kandi ngukomeza ngushimiye kano kanya wahaye ijwi rya Amerika no kuba utwizera tuzakomeza tugutumire muri kino kiganiro tugufasha uko dushoboye gushaka abo bana bawe
urakoze cyane Venuste nange ndanezerewe ubwo nibyo kubashimira kubera ko ubutumwa nk'ubu ngubu baravuga mu Kinyarwanda ngo uwanga gutenga watuma mukuru ubwo rero mu maradiyo yumva n'abanyarwanda ndahamya nkomeje kwiri mu zumvikana cyane ubutumwa bugeze aho bwari bukwiye kugera urakoze
agasaro kaburaga
kabonetse
agasaro kaburaga kabonetse hashize imyaka 29 Festo gatarabibwa utuye mu cyahoza ari komine Nyabisindu mu mudugudu wa Kigarama atandukanye n'umwana we Marceline Kamunazi dore ubutumwa yampaye ansaba kuza bumuhera umukobwa we ndamutse mubonye
nuko muhumuriza ukambwira ko abagiye bazihari ndetse n'abavandimwe bahari turamukunda byo birarenze kandi nabikubiye yuko namwisigaye nyogokuru kandi nyogokuru yarankundaga mbona ko n'uwo mwana rero asanga iryo zina ritagomba kugenda gutyo gusa nanjye nyisigaye nyogokuru yarankundaga nanjye mwana ndamukunda
nyuma y'amezi arenga abiri mushaka naramubonye nk'uko nabibasezeranije mutega amatwi ikiganiro twagiranye mumfashe kumwakira
alo
Allô?
Oui.
Mbese ni wowe Marceline Kamunazi?
Oui, mais ça fait longtemps.
Ariko, ntabwo nzi niba uri kuri amazina.
Ninde tuvugana?
Marceline François?
Marceline François?
Effectivement, je
porte. Ndi koko, ndi na Kamunazi ryari ryanje.
Murakoze nitwa Venuste Nshimiyimana, mpamagaye ndi kuri radio Ijwi rya Amerika. Mbahamagaye kubera ko mfite ubutumwa nshaka kubagezaho.
Oui.
Ngufitiye ubutumwa nahawe n'ababyeyi bawe bari mu Rwanda.
Mes parents.
Ababyeyi banje.
Yego, ababyeyi bawe.
J'ai été adopté.
Ariko nabonye abandi babyeyi nkiri muto.
Donc j'ai plus de toutes nouvelles.
Niyo mpamvu nta makuru ufite.
Nta makuru ufite y'ababyeyi bawe?
Ben, j'ai des parents ici.
Ababyeyi hano mu Bubiligi.
Ufite ababyeyi mu Bubiligi ariko ufite n'ababyeyi bandi mu Rwanda mbese waruzi ko ufite ababyeyi mu Rwanda?
Oui, je sais que je suis né au Rwanda, oui. Comme mes parents
Je suis adopté de là-bas. Papa wawe waduhaye uburenganzira bwo kumufasha kugushaka yitwa Festo Gatarabibwa yatubwiye ko yaguhaye umuntu wari gatagara mu kigo gifasha abana bafite ubumuga kubera ko yizeraga ko wakwiga umwuga wazagufasha mu buzima kandi ko kuva yakujyana kagusigayo atigeze yongera kumenya amakuru yawe.
Moi, j'étais aux Érythrées.
Ariko jewe nari mu kigo cya Érythrées.
Ariko yatubwiye ko atariho yifuzaga kukujyana. Yari yifuje ko wajya mu kigo cyakira abana bafite ubumuga kigatagara kubera ko niko yabimbwiye ngo wari ufite ubumuga ku kiganza cy'ibumoso ariko nyihanganire kukubaza byinshi. Wambwira niba ari wowe rwose Kamunazi nashakaga kandi maze kukubwira ibimuranga ku mubiri.
Oui, j'ai effectivement une absence
congénitale. Nibyo, ubumuga ku kiganza cy'ibumoso. Uko navukanye
n'umukecuru.
Nari mfite izina rya papa n'irya mama. Ayo mazina ni izina ryanjye bwite nitwaga igihe nagereye mu Bubiligi.
Kamunazi ni mon nom de famille avec lequel je suis arrivée en Belgique. Oui.
Uko bivuze rero ndemeza ko uri umukobwa wa Festo Gatarabibwa utuye mu Rwanda umubyeyi umaze imyaka 29 ashaka kumenya aho uherereye uzakirana ibyishimo kukiriho n'ibyishimo bikomeye pe.
C'est fou parce que en fait
On m'a toujours dit le contraire. Je sais pas, au fond, moi, j'étais toujours vivant.
Kubera ko bakubwiraga ko bashobora kuba barapfuye
en fait à cause du génocide
yasubiriyemo kenshi ko ari we kugende bwe wibaje ikigo cya Gatagara niba cyakwakira kugira ngo ujye kwiga umwuga kandi ko yasubiyeyo agiye kugusura ko icyo gihari bwo yabwiwe ko wagiye mu Bubiligi ugahabwa abandi babyeyi bashya.
Ça fait
uko biri birashimishije cyane.
Wow. Parce que c'est un homme courageux. Je suis fière. Parce que je pense grâce à eux. Et je suis en bonne santé. Quelle chance. Après autant d'années,
nibyo mvugana kenshi na papa wawe kubera ko yaramfashije cyane kugira ngo nshobore kukugeraho. Uzi ko yari yarambwiye ati rwose nubona umukobwa wanjye uzamubwire ko mukunda kandi ko atari genye n'umukunda, ko twese tumukunda. Ndakubwiza ukuri, ntewe ishema no kuba nshohoje ubutumwa. Papa wawe aragukunda cyane kandi n'umuryango wawe wose uragukunda.
En tout cas, si vous l'avez là, bientôt.
Yego, ubutumwa bwawe nzabutanga.
Que j'aimerais pouvoir suivre cet exemple de tenacité, de force,
bameze neza cyane rwose, nta kibazo bafite cy'ubuzima. Na mama wawe turavugana, ameze neza. N'abavandimwe bawe turavugana, bose bameze neza. Yego, ufite abavandimwe, ndumva ufite basaza bawe batatu, bakuru bawe babiri, na murumuna wawe umwe. Ugombe kuba uri uwa kane mu bana barindwi. Ku bushake bw'Imana bararukutse. Igitangaza. Nzabashyira inkuru nziza ko nakubonye. Hari icyo wifuza se kubantumaho?
Que je les aime beaucoup. et que je me réjouis vraiment de pouvoir retrouver tout le monde je suis fière et honorée de faire partie de cette famille pour qui je n'ai aucun reproche, surtout pour mon papa.
Nahano kujwi rya Amerika dufite ibyishimo n'ishema ryo kuba tubaye umuhuza n'ibyishimo kubana bose bashakisha ababyeyi batandukanye nabo no ku babyeyi bose bo mu isi bashakisha abana babo ubutumwa umpaye nzabushyikiriza ababyeyi bawe naho ubutaha.
Merci beaucoup.
Ndagushimiye cyane.
Je pense qu'il y aura pas mal d'enfants qui auront besoin de vous.
Abana benshi bakeneye ko mubafasha.
Ni mwebwe dukorera, murakoze, mugire umugoroba mwiza.
Bonne soirée.
Umugoroba mwiza.
Agasaro kaburaga kabonetse.
Nkuko umugani w'Ikinyarwanda ubivuga ngo uwanga gutenguhwa atuma mukuru nahishe mpamagara Festo Gatarabibwa ndetse n'umufasha we mbabwira ko nabonye umwana wawo.
Hello.
Oui, ni muzehe Gatarabibwa?
Yego.
Muzehe Gatarabibwa wiriweho ni Venuste Nshimimana hano ku ijwi rya Amerika.
Niwe neza.
Wiriwe ubutumwa wari wampaye nagira ngo nkubwire ko nabusohoje nari ngufitiye inkuru nziza.
Nukuri rwose tutega amatwi.
Nari ngufitiye inkuru nziza umwana wawe Kamunazi Marceline naramubonye.
Nukuri rwose yanashimye rwose pamwe n'umwe.
Yego.
Neza rwose.
Uzi ko wari wambwiye ngo nimubona nzamubwire ko umukunda, narabimubwiye nawe arambwira ngo arabakunda cyane.
Imana ishimwe cyane rwose kumukunda, zo ndamukunda kuba nongeye kumwumva bikomeye cyane urumva ko yabonye.
None uwo mufasha wawe nyina umubyara ari hafi kugira ngo nawe umumpe mubwire iyo nkuru.
Umufasha wanjye rwose mukasa Alfonsina ari nawe nyina w'umwana turi rwose reka muguhe.
Murakoze.
Yego ndakumva.
Amakuru yanyu mubyeyi?
Byashimye Imana rwose.
Nagira ngo mbabwire ko umukobwa wanyu Marceline mwari mwasabye kubafasha gushakisha namubonye arabasuhuza ameze neza.
Yego Imana ihabwe icyubahiro rwose ibafashe kwishimana nabo.
Muzehe Gatarabibwa, umukobwa wawe Marceline yambwiye yuko yifuza kuzababona mukaganira. Ngaho rero mukomere kandi mugire umunsi mwiza. Urakoze nawe kandi umunsi mwiza.
Nukuri rwose kuri twese umunsi mwiza.
Agasaro kaburaga kabonetse.
Mu kiganiro gitaha nzahuza Marceline Kamunazi n'ababyeyi be n'umuryango we abantu bose bamfashije kumugeraho barimo maître médiatrice niwe namuha Marie Aimable umurerwa n'abandi batashatse ko mbavuga amazina mweshe abafite umutima wa kimuntu n'uwa kibyeyi mweshe abafite amakuru kuri Emmanuel Uwimana Lucie Ingabire Alain Flavien Mudacumuha Nade Juwase Rwagasana na Aline Ngwino Ndebe ni muyaduhe agasaro kaburaga mudufashe kugashaka hamwe na Carole Gusberg ungira inama muri iki kiganiro mbifurije amahoro mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Agasaro kaburaga.
Agasaro kaburaga.
Agasaro kaburaga.
Agasaro kaburaga.